Minister obyenjigiriza nebyo mizanyo Janet Kataha Museveni asomozeza abazadde okusikiriza abaana baabwe okwegatta ku matendekero ag'ebyemikono basobole okwetandikirawo emirimu. Minister Janet Kataha Museveni bino abyogeredde maka g'obwa pulezidenti e Nakasero abadde akulembeddemu okufulumya n'okwanjulira eggwanga ebyava mu bibuuzo ebya siniya ey'omukaaga eby'omwaka oguwedde.
What our young people appear not to appreciate are the opportunities available in our technical and vocational institutions. Products from these institutions are readily taken up by the industries or are able to create jobs by themselves. So I continue to encourage them to consider that career path. The rewards are becoming more and more difficult.
Minister Janet Kataha Museveni asabye amasomero okusessira kusomesa abayizi okuba abayiiya. Ebuuzo ebifulumiziddwa biraze nti abayizi abawala be basinza balenze okukola obulungi era abayizi abasukka 11 be bagenda ku yunivasite ez'enjawulo eri abaana abalina obusobozi. Abayizi 13,838 bafunye principal pass mu atebo. Abayizi 18,852 bafunye subsidiary point emu ate abayizi 1891 be bagudde. Ate ebigezo ebyabayizi abawera 351 okuva mu masomero 47 bikwatiddwa nga bano bateeberezebwa okwenyigira mu kukopa. Abayizi basinze kukola masomo okuli economics, geography, literature and English, okubala, agriculture, chemistry ne biology. Daniel Dong akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'okuteekateeka ebigezo ebyakamalirizo mu ggwanga ekya UNEBO ategeezezza nti abayizi bakyalina okusoomoozebwa mu kuddamu ebibuuzo.
In history, for example, inadequate levels of analytical and evaluative skills, inadequate show of logical flow of content with relevant examples were observed. In religious education, application-based tasks, especially those that require connections of the teachings in the holy books, that is the Holy Quran and the Holy Bible, in everyday life situations continue to present a consistent problem. In the subject of geography, examiners have also continued to report poor data analysis skills